Happy birthday, baby, wait. Oh yeah, wait. Wake up, feel down. 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 Wake up, feel down.
Friends of me.
Wake up, feel down, paka wa seme. Wake up, feel down, paka wa unge. Weka filter, weka filter, hadi ufanane na Sharukani. Kwenye filter lazima uwake, hata kama una sura ya nyani. Mambo ya natural, 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 achie misitu. Mina weka filter, wana uniambi kitu. Mambo ya natural, 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 achie misitu. Mina weka filter, wana uniambi kitu. Weka filter, weka filter, weka filter, weka filter. Nikimtumia picha baby wangu, namtumia gaenye filter. Usipagawe na DP yangu, iyo picha nimeweka filter. Oya we, kujipostisha bila filter. Ebana unatutisha, hembu weka filter. Kujipostisha bila filter. Ebana unatutisha, hembu weka filter. Weka filter, unaogopa nini? Kujiulize kwa ni filter ziliwekwa za nini? Asa yote tisa, we tumia filter. Wake wake, mambo ya we wake wake. Ok, tende jiposti wana kujiposti. Weka mafilter wana kujiposti. Tende jiposti, ayi jiposti. Ayibo, tende jiposti. Tende jiposti wana kujiposti. Isho vitu we mafilter jiposti. Tende jiposti wana kujiposti. Chukua picha mavitu jiposti.
Wake up, 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 w